kwesifazane babalulekile labantu bayikhusela imindeni yethu babalulekile labantu basale yalingane bengicela hlonipheni mbokotho abantu besifazane bengicela hlonipheni mbokotho abantu besifazane babalulekile laba bantu empilweni zethu babalulekile laba bantu empilweni zethu babalulekile abantu besifazane empilweni zethu ngiyanibonga nonke webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane babalulekile laba bantu empilweni zethu sibambe fana nesimbi kwayi-one gala abana ntotozokhuza ukutya abanangatyo emnongulube ziyamthanda ugesi hayi kodwa imbokodo nkosiyama ibalulekile ibaluleke kakhulu ngoba heyi imbokodo mangekho tuze kwakho kwanto ungalunga ibaluleke kakhulu thank you webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane babalulekile labantu bayikhusela imindeni yethu babalulekile labantu basaleyalingane bengicela hlonipheni mbokotho abantu besifazane bengicela hlonipheni mbokotho abantu besifazane babalulekile laba bantu empilweni zethu babalulekile laba bantu empilweni zethu babalulekile labantu bayikhusela imindeni yethu babalulekile labantu basaleyalingane akandihlekisanga omnye umntu endibuza uba kanti ndenza kanjani namna le nto uba ndivelme ndithandwa kanganga abantu ngubani ondidumisayo hayi ngokuwe frina ngathi mna ementering nowhere bendizama utsho nge-english ndithandi ngendawo lapho ementering nowhere khuphuke kanjalo vala ngentsimbi lapho bendicela hlonipheni mbokotho abantu besifazane nibayihlonipha mbokothwa abantu besifazane babalulekile labantu bayikhusela imindeni yethu babalulekile labantu basaleyalingane thank you webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane ngiyanibonga nonke webantu besifazane babalulekile laba bantu empilweni zethu wekalosi wekalosi simthini ukhumbakhumba simyeka